Hello, I've seen your message. You are saying hi. See, I say hi back when I'm back in the country. Yeah, I'm outside the country. You did know? Nimetoka. Hey, bro. Usi, ambia wase wasinipigie. Nimetoka Kenya. Nitawapigia nikirudi. Nimetoka. Huko unajua? Niko outside. Landlord. Oh, najua sijakulipa. Oh, haijafikia bado. Oh, nimekupigia tu nikwambie nitakulipa mapema this time but nikitoka outside the country. Nimetoka niko outside the country kidogo. Ati mko njaa mnataka chakula? Simkule nikirudi.